na suka, the boy na nyimwa, the boy na nyonga, the boy yeah. The girl number type C, anapata D na her mind boy charge.
We, nipe singo za ki Shaolin, Shaolin. Katoto nika Chinese, Chinese. Ila jui mindo Jet Li, Jet Li. Me like the way she whine it, whine it. Nipe singo za ki Shaolin, Shaolin. Katoto kana jua Tai Chi, Tai Chi. Kame ni Shikagami, Shikagami. Cause me like the way she whine it, whine it.
Wana nitanga Butros Lee. Baby exercise una glucose mingi. Tangu ni kushowezi spend na mi. Ati say uday form umejam na mimi. Sound baby alikuf na mi. Alikamara once niki kamara mbili. Alide alikuwa something sweet. But sura ilikama ikuwa something pleasing.
Come on nigga bang, bang, bang. Bang on me door, bang on me bam. Me 10 over 10, 10, 10. Tani kiwa top, mina kupea game. On a pretty girl, marinated, wasted, tasted, dated. Pana copy pasted, bested, tulia. Wacha ni kusete, kachuma liko wima limesima makidete. It's a painting, texting, kutwa kuna resting. Gen Z, vaping, what are you expecting? Happy, nappy, wanna do the wedding, keki. Check it, toto fine setting.
Singo zaki Shaolin, Shaolin. Katoto nika Chinese, Chinese. Ila jui mindo Jet Li, Jet Li. Me like the way she whine it, whine it. Singo zaki Shaolin, Shaolin. Katoto kana jua Tai Chi, Tai Chi. Kame ni Shikagami, Shikagami. Cause me like the way she whine it, whine it.
Watcha! Mindo Master Shifu. Vile nimekam kauna swali na kujibu.
Minister!
Na kutu na kutibu. Na kuchapanisha inawaka na wachajivu Mtaani mini karate king. Juya vile miupea na makarakta kiss Chini ya maji tu ni mboka maijina. Na wacha landmarks, you know what I mean. Zaki kung fu panda man. Nisha ichota na bado unaitaka man. Juna ipiga tu matutu badadan. Tucheze Shaolin soka tukiteka na.
Nipe singo za ki Shaolin, Shaolin. Katoto nika Chinese, Chinese. Ila jui mindo Jet Li, Jet Li. Me like the way she whine it, whine it. Just singo za ki Shaolin, Shaolin. Katoto kana jua Tai Chi, Tai Chi. Kame ni Shikagami, Shikagami. Cause me like the way she whine it, whine it.
Hata namvua him guina fit shimo. Hata namvua him guina fit shimo. Hata namvua him guina fit. Him guina fit. Him guina fit shimo.
Watcha!